mba chisoni. Ndipo pomwepo ndikuona chithunzi thunzi kuti ambiri akuina maudindo a mu mpingo ali kumanda. Oyamba ndine ndidawina udindo wa ku mpingo ndili kumanda. Ndipo singanga adabwera ku nyumba ndipo adadzandipangira ndalama. Ndi nkhani yayitali kuti ndifotokoze koma ndidzangofotokoze mwachidule. Adandidanitsa ndipatsani chitini 20 liters ndidampatsa. Ndipatsani madzi mbale ndidampatsa. Ndipo madzi aja anandidula mphini chala changachi madzi wankukhetsera mmadzi aja madzi onse aja magazi. Ndipo singanga adayamba kuyang'ana mmadzi muja timapangira ku nyumba kwanga. Ana wanga onse mkazi wanga tuluke tinela awiri. Ndipo chinsinsi china chinalo chosi zimene ndimapangazo mkazi wanga nnani sadamuuze. Ndipo adatsakula chikwama chake chikwama chokongola adatulusa mkono wa munthu wakufa wakalekale kadango uma kankono. Ndipo chizimbe chache pa mankhola akewo chinali paundi yakale ya golidi ya siliva imene British amagwiritsira ntchito mmasiku amenewo. Adayiponya mbalemo munali madzi amagazi natenga mkono uja kumemba kumemba kuvundula menemo. Singanga adalankhula mawu akuti eish ndalama zimene zituluka pano ndi over 10,000 ya Malawi kwacha. Nthawi yomweyo anatenga madzi aja nkuakhuthira mchitinimo. Nthawi yomweyo adavundikira chitinicho ndi chikatoni mutipatsi chikatonicho nkubola ndiye nkutenga chithumwa nkulowetsa mchitinimo nkutulutsira nthambo pa windo msangamsanga tentituluke mizimu ikubwelo dzatula chuma. Ndipo tinatuluka nkutseka tinakakhala panja 15 minutes singanga kuti ayi basi ndalama zadzaza tentikoone kulowa nyumba kuona chikatoni chija chabauka kuona magwaja pansi ponsepa. Ndipo anthu ali kuzama ku dziko lapansi ndi ubwelezaso. Anthu ali kuzama ku dziko lapansi ndi ochepa amene ali kulemera ndi chifuniro cha Mulungu chifukwa ine ndakuona ndi maso ena ndi ena ndikhoza kukufotokozerani timakakumane kumeneko ndi ochepa amene akulemera chifuniro cha Mulungu. Ineyo panopo ndikamaliona dziko lisindikuti dziko lapansi koma kuli dziko lapansi kumene kuchitika zonse zozama kwambiri. Ndichisomo kuti ine mpezeka ndili pano anakanditenga kumeneko Yesu kundikhazika pano nkumakufotokozerani zimene ndikufotokoza pano. Ndipo zinali ndalama zanizi ndikanzereka kudakaja bwinobwino nkhope ya pulezidenti bwinobwino. Ndiye singanga kuti musazigwira msanga tidzaziwaza mankhwala kuti mtima wanu udzalimbe mudzayambo zigwiritsa ntchito. 1966 zinali ndalama 10,000 Malawi kwacha pamene nthawi imeneyo Bokosi Bode Galimoto imagulidwa 2,500. Tsono pa 10,000 sizinali masewera ine ndikuwuzani pansi nkhongo 2,500 brand new Nissan wentani sizinali za masewera yayi. Ndiye tidazisunga ndibwere pa cholowera cha nambala 2 ndinalokonda kuvina dansi wa masiku amenewo simasewera koma kuchaichi sinyo chachi erera mzimu wangu umavutika kwambiri. Tsono ndikati dansi tikozofunsafunsa kuti dansi ndiyoyipa ayi pa dziko lapansi palibe gulu loyipa pa dziko lapansi palibe nyimbo zoyipa koma phindu limene limatuluka kugweko limene ndiye limayipitsa gulu. Kodi phindulo ndilovomerezeka pamaso pa Mulungu? Nyimbo imene mukumverayo phindulo ndilovomerezeka pamaso pa Mulungu ndiye limati nyimbo yoyipa? Ndafuna kunenera tupo wayele pamenepa dansi vinani koma phindulo akelo Mulungu akondwera nalo. Ngati phindulo sikondweretsa Mulungu bwanji kusiya. Number 3 ndinaliwo ndi chithumwa chimene timadziona cha mfiti. Ndimangotufika pamalo ndimangodziwa kuti mfitiyo analana wamuna simasewera. Number 4 ndinalokondosuta fodya moyiva mochidhakwa wachingambwe koma zonsezo zidadzatha pa 28 November 1967 nthawi ya half past 6 ndidachita kugundidwa ndi galimoto ndilichokera kokalengeza za dasi kunali ku Blantyre ina ndimakhala ku DC line uko dasi kumene makalengeza dasi kumene ndimakalengeza dasiko ndi ku Sunnyside uko tsono pobwera kumeneko ndi kumene ndakumana ndi galimoto imadutsa nseu side ima pa stop idakangoloma nseu ndinali panjinga idakandiomba pafupi ndi pasiyayi panseu wopita kumtunda kunaperi itandiomba ndidagwa pansi mpaka na kukomoka ndipo ndidakafika kumwamba ndidakafika pachimpando chakuweruza munthu atavala zoyera ndipo nditangofika nthawi yomweyo anatsekula mabuku mabuku atatsekula ndipo adalankhula mawa kuti malingana ndi ntchito zako zimene iwe mapanga wafika kuno kuyenera kulandira chilango atangoti ntchito zako ntchito zanga zonse katundu wanga yense zimene ndimachita zoyipa zidadzayimirira pamalo omwewo baibulo akamati aliyense adzasenze katundu wake ine ndidatenga zonse ntchito zanga panopo anthu fonse mangoonane tuyende ndi akatundu bodza silioneka ndi maso koma kumeneko ndakaliona pali zina zimene munthu sangaonetse kuti ndasenze katundu koma amakatuluka zimangotuluka mthuli mwangamwe apo mulundu apo mulutu apo ino kumatsitsimuka anazitengera kuti aliyense azisenze katundu wake malingana ntchito zakozo ndi buku zimene ufotokoza pano lusonyeze kuti uyenere chiweruziro nthawi yomweyo satitenga nthawi kamani signal kuchionongeko atangoti kuchionongeko nthawi yomweyo ndiyamba kuyenda ndipo ndidaona gehena yotsakukirapo inaso nkudziwa kuti basi ndipita kuchionongeko koma chikumbuntima chidandifika anthu amati ndine senior church elder kulo mpingo wovomerezeka pamaso pa mulungu kodi kuvomerezeka dziko lapansi akati mkhristu wamoyo wovomerezeka amanena amene amadya bwino gonelo amanena amene apereka bwino zopereka amanena amene saswereswere mmisonkhano wolimbika wamphamvu wotakamwalira uthenga ukakafika kwa abusa amafunso kodi ndi mkhristu wamoyo kuti eyi abusa ndi mkhristu wamoyo chitupa chake chilibe ngongole komanso ndi amene adamanga chali chiki komanso samatsala misonkhano ndi amati mkhristu wamoyo koma ineyo uko ndikapezeka mkhristu wakufa wamoyo mu mpingo wa CCAP mu mpingo wanga koma kumwamba wakufa ndidzimvere chisoni anthu amati ndine wamoyo kodi apapo ndine mkhristu wamoyo ndiri pafupi kulowa kudakomba chimphepo chimphepo kwi 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 chimphepo